Yande jeegon no wittori min tay sappo e joyi studio kalangu a hande yewter mu wiyetende Batu Jooɗa Kaalen. Batu Jooɗa Kaalen mo studio kalangu ni hande nde endan eren tawa nder gallure birnin gawre gam batte ngaden de do yewter do filla ko darto kabe e bolwole ko watto hakkunde remobe kanyi e durobe e fa hande hakkunde remobe kanyi e durobe ankayni joddibbe ni en tawa kana e nder suudu radio mbiyetedo Marhaba birnin gawre laati do golli do wono endan e studio kalangu nde yewtere on nanan ɗum e dow radio capantati e jeetati jiyaaɗe radio leydi men Niger région warre région nonndude konnata dow ko wiyete Facebook kañum e internet en noddi himɓe laatiɓe yewdittiɓe goo fuginanoɗen tawda e mbiyeteɗo Soumana Hassan kañum hawji fedde wiyetede kofo dep hawjinde filla ko darto noyi himɓe nawtorto kulantareje kawtaɗe reenugol laddeji e jaayi e ko nanndi mum e jonde ɓiɓɓe adamaɓe Boubacara Hamma Beɗi kañum won ko wardo inde laamiɗo leydi Dallol faande Hammadou Moussa ruggajo ngarɗo inde duroɓe e fawar jo mbiyeteɗo Oumar Bourem andirteɗo Dodo Sori haalan dow inde remoɓe nder leydi Dallol ɗo min Soumana Amadou woni ko waddanta on ndeɗo yewtere madalla joni en puɗɗirtana Boubacara Hamma Beɗi an wardo inde laamiɗo aɗa wawi haalde en seeɗa kalay ɗume woni ko wonno waɗa kaɓe hakkunde remoɓe e duroɓe nder département mo Boboy o
habdu hakkunde duroɓe e remoɓe ko ɓuuri hewde kam woni dow bonnere dow bisaji naati nder guesa dow bonnere ɓe yaawi habude
eɗen nana woldeji goɗɗi no gaɗa hakkunde remoɓe duroɓe nade konnan duroɓe duroɓe na remoɓe e remoɓe hara filla ko darto nokkuji e koye
o hano habdu no waɗa hakkunde remoɓe e remoɓe dow ciine guese habdu no waɗa hakkunde remoɓe e duroɓe habdu no waɗa hakkunde duroɓe e duroɓe ɗo iri kaɓe ɗe fuu no gaɗa hakkunde duroɓe e duroɓe toɓe durta e toɓe jarnata hakkunde duroɓe e remoɓe ko ɓuri hewde kam woni bonnere guese hakkunde remoɓe e remoɓe dow guese no kamen kamɓe ne garta to amin
rugga assalamu aleykum
aleykum salam
miɗen jiiɗi kalnami seeɗa kala e dow filla ko darto woldeji ko takkude remoɓe duroɓe saabu nokkuji goɗɗe no wiye onon duroɓe onon koye moɗon onon kenso koƴon dabbaji mo gatto e guese tawi e guese fotayi ñaynede boninonon joom
ko wonde sibili majjum remoɓe bari guurti koɗa miije to nayi duumata noon remama hoddama seɗɗa nde seɗɗa o heƴata jawdi kaɓe kewɗe ko watta ɗum nonne yaɓel muɗum neɗɗo fo ha nana holle baka muɗum nder leydi neɗɗo fo holla baka muɗum nde yawti fuu nde gaccitama wala gacce remoɓe ɗuuɗi duroɓe ɗuuɗi teni hana sembe holle neɗɗo fo baka muɗum ɗum waɗata ɗum fotata
a jaɓay ko wia wakkatiji ko onon duroɓe ɗon kenso boninon guese yimɓena
wallayi miɗen karto miɗen bonnina gam jeeho funa fergo nde ko ɓuuri hewde duroɓe ɓuuri toñede duroɓe no bonnina bo ndeydi a bonnini e ko wala he lawol ha yomdeten noon cikkela haɓo wala nder majjo ɓeeɗo kay joɓen guese ɓeeɗo nde nagge naati guesa fuu yon kay haɓo umodoto
wakkatiji ko heƴete to filla yofugol guese fa nayi juura na mbiyen naata e guese ɗen enda wakkatiji ɗi enda noon jirɗa noɓe gomɓe koye raɗini enda sala noyi ɗum foccani on nanoyo no waɗa
ndeni allah waɗi nayi desanaka to yoɗoto neɗɗo fo wartatana nder guesa muɗum nde a wari nder guesa maɗa fa a herde he goɗɗo a bonninan o wuuro fuu tawi ndu wodi nokkure to resana nde nayi juuri yiye ɗo juuroton paddoɗon bisaji moɗon nokkure nde neɗɗo fuu sali ɗon en ummi nayi mum ummi ɗon en bonnino goɗɗo fuu yomde dow lawol
sen gari reunion fa guese ñayne
eɓe kollamin eɓe kollami mbiɗen jaɓa ɗo
to e jokka sey jottoɗen e Oumarou Bourema an wari ɗo dow inde remoɓe woɗi aɗa andi ɗo remoɓe duroɓe kay gon nder leydi ndiɗo leydi
dallolɗo
madolla joom o e himɓe hewɓe fuu no mbiya ke onon remoɓeɓe oɗon goodi tooñamo gatton har duroɓe kam woni oɗon ciina hono so ndungu wooɗay en nasi joomum heɓa gawri ko gasi ndaara sala heɓa bonanda waɗa heɓa yomno heba luttina ko heba dum enda
lalle minen remobe minen ni min jaata gardo tawan bonni berde amin bonni jawdi amin to sai berde amin ummo min jaamin taw wadum famin kolla dum sai berne mo ummo hamdo lalle min berna ummi ke gan jawdi am boni gineji am boni an annagi ma kari gari wuro mi wardi e borondi an an leetanno wani wallahi gonga ma Allah hokke munyal don min do bernel ando fewan gam mi hana ke fero gam alsilame deni ama do wodi gonga funa berne mum helu sedda amma mi bonoyi jawdi am boni berne am boni mi wari toma an jon jawdi giya hala kan takkata ko hema dum wonno wadda bononde chaka minen remobe heddurobe mema do kayfu sai hotane lei deni amemi kan a hotane kan lei en kaba abonni gesa am min do jaha bonna na ima joba kan hakke am demi yafa na kima a yoban kan no da yobai kan do a yoban kan kiyama
to fahande do do no wi et konan wakati ko onon remobe onon gondo ngana hormon sariya dum won on jata justice on kalnata lamin wakati on kalnata jendan on kalnata ba jowro se bonanda wadi senji a remobe ummo wuro mu fondo wuro durobe goddo ya wada bonanda war horeji kinon ngada
o dun don yauti gesa hala non gonka no hippi wuro rumto ummo ya wuro fulbe na fulbe ummo ja wuro haabe dun don yauti gesa hala kan don ka hana hala gesa
ay nenne wana bonanda gesi wona
wana gonanda besa wona wada
jokka yi sen jottoden e sumana hasan ko ri jamoni e mada
sa jamoni
alhamdulillah joni anon woni ko fo dem hollumin dum woni gollal hono ko fo dem ko kawjida do enen leydi boboy
to sumana nyeti sanne lalle ko fo dem boboy jonnama illu hitane ujunere e keme jenay e chapande jenay e jetati fedde non hawrina non latine inele gomnati denne ardi do fedde departement on kanko woni prefet lambe wombe der departement on funo der hawrina den don e hune fko darta service ji gomnati kakkilidi kujje ladde funo der kan woni service mo durobe service mo remobe service mo environnement be gadon ose forêt hein no himbe meden pamrita service mo hydraulique kakiltobe diam bulli he ko darta ta dum don hune fko latini saru siji gomnati non di gomnati jonni gangadda ballaka mudun heba ladde den de yaha yeso golleji di mboda funo der fedde den don no wodi der hawrin den don no wodi wakili gondo do inde durobe no wodi gondo do inde remobe gada dum don do be gatti der hawrin den don reerabe dido jodo tobe do inde yeerabe departement on fu durobe den himbe dido godi wakili be dido godi o latido durowo non latido jodido nokkure worre o todo durowo non latido ummo yaha der hoda e gabe hiete nano hiete dum ono andi nobe indirte transhuman en be giata to hambe en do ibe godi neddo mabbe der hawrine den don sukabe jokkolde durobe dido rewbe dido durowo remowo goto sukabe jokkolde do nokko yan e goto afabi hune funi himbe ni latibe ibe kakkili golle durngol he demal he ko darta dum don fu seni ibe godi hano hartobe gonto ibe godi hawrine latine no ponditane be bawa jamude be gattane neddo mabbe der ko fo departemental on ko sabi dun gan labi sharia non jonnaadi heba di kawjo durngol meden demal meden he ko darta dum don fu kan wadi denne se wama no wadete tilay sai wombe latibe no gada golle den don sai nati dar e laamu fugar ngudo kujje non latide laamu fuwar ngun tilay mudun sai hakkilike kujje den don o gan hambe goni ko buri hewde leydi fu ben don non denne se ben don hakkilo fukino hebaki to mabbe go ononni didabel kaden e ben don kebeyno gollirta golle be tabintina labi gurnam mabbe no yidira hakkilo fukino hebatanko se ama demo wala hakkilo fukingo der demal mum duro wala hakkilo fukingo der durngol mudum nangowo liqi wala hakkilo fukingo der nangol liqi mudum chonno wolede wala hakkilo fukingo der chonno ledde mudum leydi no jodo to kan wadi lamu gungu hoji labi dido heba dum wadda go'o fu
dum waddana be do golloobe be do halli sare der golle mu en kambe giata sécurisation des opérateurs ruraux didabel do tawe no kuje fu pondi tama der leydi meden Niger aménagement du territoire non ni benne kay neddo fu no handi holle kerol hakke mi hakke mudum do batama do jaje meden leydi meden Niger kan wadi wi a joni neddo se no wodi gesa mudum ada wodi lawol jaha kolla gesa kan ko fu wadana de rol labi di neddo tokkata heba de rol gesa mudum no don se ada wodi gurtol ma da latingol gurti latidi kanji tokkoton kanji pindon tawdon e idun tokka on jahan ko fu kollon gurti din di gadane dereji kan en dokoy kanjum sey udumirde non se nokure to e yarda doji non din don fu no handi ko fo andanadi heba wadanadi dereji kanjum watlata hakilu kim ayi do hebata mare duro hebi hakke mudun remo se an ademo a holli gesa mada ay ando no milete a hebi hakilu fukingo gandume no hinete sharia duddo nane no hina gada mada sharia duddo do gesa kan don kan woni komine min kokariji di min gommi den gada heba hakilu fukingo wara heba e habdo hakuna remobe he remobe buitira hakune remobe he durobe buitira ko boyay dun e departement region modoso no wodi der dereji sharia jondade din ko wi'ete schéma d'aménagement foncier hano e deron non latingol hune fuko e nokure fu wonde do gollal man tengal se demal non se durngol non fu dare tabintine no do to do inde durungol woni do no kure no yo fane ladde do no kure non ko illu hedumani no kure demal non neddo memata dum to dun don do hi a region kan wadata dum region meden doso kan ko ni region arano gadu de rol gorder leydi Niger fa joni dun don dun dara do golle e dun don moddina golle dun tabintinama gang e de rol gol se wadama do say dun yare sezok hokka ra'ayi mudun den dun yara conseil des ministres tabintina dun conseil des ministres tabintini schéma d'aménagement foncier modoso on joni wala ko hori say golle neddo fu kerol ko hakke fu ko ittana holla se heji dun wodi se hejay dun no durwa non kadem beyda hekka mudun on don ko wodi dun ko jogi dun wadano dun moddinirte noy jongesa dume moddina rente gesa mudun labi koje dara noy watta gesa mudun heba ko wonno tafader gesa mudun ko hettata e gesa mun duda didabel durowo se hollama do nokkure durande nokkure to jawdi durata non amma ko buri hewde dume taweten der do kuje den don karaje bole non wala fuko fudata der na hina don dum worri to irden don himbe duride ko hi'a dun ko wonder do inde durngol dum moddina kando tawe no wada hudo jawdi no heba ko hejata dum en he mudun kanjum woni aménagement joni kanjum tan hori himbe durwida insha Allah
to smana fa hande jondaru gaajo o kaldo inde durobe o wi no wodi ko jaccani be ko laati no han tawe jewama en won le dirina wala kan woni o wi no han tawe wakati nyaangal faandi seni jawdi juuri ta no wodi wuro funo to ittonto jawdi mudum to jotto to jawdi jotto reena fa gese yofe en won le dirina wala
to lalle to jawdi jodoto to jawdi jodoto kay to woni he inde jawdi kay e kerol ko woni ko himbe kolla der communiji ngam communiji ko lidi kerol ko himbe kolla der communiji fu no don dum windama amma ko min wawta teti goddo wada no kure jawdi han minan ko fodum min bawta teti goddo min ngadi no kure jawdi amma jom en wuro jowu himbe wombe der wuro dun don golle mabbe no hambe dun darata nana seno woduno no kuje debbe anduno illuden dow inde jawdi woni dun don funo handuno be kolladi ne ko buri hewde e dun don mido jancira dum durobe mido jancira dum ruggabe fa hay argibe mido jancira dum wakati schéma d'aménagement foncier on wadeteno durobe be burtaki nokku fu be kolla hiden ni be jey han lalle wi ama saw
gurti mabbe be kollay durdude be kollay
be sey gada mudum ko heewi mi e gurti kewdi di be di derol gol hojay kunta han e gacce moy non mina wambe do mida andidi hana durobe wambe tom kan andidi han se be kollino di fudi di lasi beteno se midan andi sadarma no der ibe bawa be garabe giya no kure de jawdi der jawdi jeyi ha dey wobbe ummo gi a fewre no be penan jawdi jeya to irdin don fu miden ginno min anda dun wakati min gadan no dun miden ginno min anda dun heba yago yeso so dun fotoyi do majji du wartite der schéma d'aménagement foncier on non dun jonna do non dun foti gan andama sey ama sey ko himbe communiji poti do mun jawdi accantake ba ko mi der lol meden consensus communal hiya der communiji din odo andi do remobe bi ruddirde leydi men do debal woni buri sembe denne se hana durobe be me tarsini kenon ha ko handi jawdi accane dun lasibo dum e hejata nane base dun hejata ni wakati fu be tarsinaki ko to be anduno ko be gattanaka fu be kefta dun se hana non dun wadata ko gan leydi men sendama didi enen Allah wadi eden tawa harto demal buri sembe kan joni neddo yata harto durngol buri sembe ja anango on gesa no girruda watta ko ba a hebi dun yani no wodi sadarma to non hardo do ko demal buri sembe dun se gida a tarsinto kerol to gidda kokkare da dun do inde durngol andi a waddi golle na to amma no hi aka neddo watta dun neddo no tefa neddo no jama amma wadi radun no labi sharia leydi haliri oh
tamada la jokkay sey ngarte Boubacar Hama be di anani yewtereji mabbe fu anani ko durobe kali ko wona jiaare mo o haali wodi tu anani jonda ko fo dep ka woni wam en tefafa dum fu dum modja du haali joni onon lambe ne jokkar wa hollude min noy onon ne gol do gadde e mabbe se be ngari to modon har filla fitinaaji tawe to wada ma se wadi do himbe famra
to fitinaaji to hakkune remobe fitinaaji gese kam udde de Allah wadi be gari to amin min tefan non
do inde gesa gota
do gesa gota wonbe kaba ko wadda cede e mun de be gaddi cede e mabbe de min jii lawol min gada nabbe conciliation hanu min ponnabe min gi wallahi wane o wodi gonga a wala gonga o hokki cede e a jabi na a jabai na de do don gidi do mo fiita dewtere do mun de be koyni be pi dewtere joni kay pi do hoya gesa ga de pi ay de be chalike mina kami ya to joni min kam min laami o kibe lawol be jawru zuzu be gata sariya on no wodi sariyaaji hakkunde durobe remobe far bonnereji dindo wala fu ko min giata wobbe no don bonnintaake ken soto no gi a bonninaama gara gi a gadaama ni amma min itta neddo o yaha demo on ni dum duro on bonnido be yabbe ewa ko bonnina de be ewo be gari hakkuno be Allah de be gari be gi wallahi bonninama be ewa kero ko bonnina dum hanu dimma mudum foti watta cede kabe foti non min jomno be jomno de be jabi daro de be jabay bitto be jayeso no wodi do kade durobe wobbe no bonnina de be bonnini be dogga be dilla na be kuno hambe be boninay ben do fude be gari na be fi dewtere na dum yewdo dum watta wala fu iri sariya mum min giata
te joni Boubacar no wi e ndegon du sariya modon onda woni odon jaawi wadde sariya tajo hakkun himbe be tawe gonga o latwaki ma du konna hono jodi sariya mun tajaka yaay wadde woldeji goddi du fu nen har laamu do no miije laamu o ngala o ngada sariya no handiri o ngala
to kinna to nan da ya woldeji wadi fu sariya o yottaki to amin gande sariya o yottaki to amin fu min darnambe hano jonde be kabba do nokkure de min gada nibe sariya de be jabay fu nokkure den kayte police rural min en ba min ji ko wato min nokkure den fa sariya o hanta de be chalike sariya amin conciliation hano dum ponnal amin min bitira be jawru zuzu kabe dudde ko onno wada de go on dum yottata ko to amin amma de dum yottaki to amin kay fu min duro no watta fu tawe foti akudu mabbe amma da ardike wala fu ko be giata de go en remobe no giya gada durobe min goni de go durobe no giya gada remobe min goni minen ne fisibiri la min goni gandi do ardinama demo he duro fu himbe mada non to de go en hambe bendo goni gida gonga gande go debbe gardi sariya mabbe hanu sariya gese min yamobe dottibe ben min jama do tijo min jaa joni wuro go fo an hicci min jama rima e Allah way a yeccani an kay to hana andi gonga te
baata jama rama Allah o kay
to ayi andi gonga wala don hannde gonga no don duttibe hande der wuroji duttibe goni gala hana be gala non be gala be gudira gonga no der wuro ko wono andi goddo gonga ko wono andi mama mo arti wari ko wono andi bujjaado de be dari gredi ke fisibiri laybe gudira gonga o tay babbe garato lamido de gonde be gari to ami kabban ko ami non sey min tefa hana sari on diga be gari tayate bo min ewa non labi ba labi sari an don goddo gonga kay ko wono andi goddo gonga ko wono andi de be jabi min fonna be de be jabay be bitto be jaha de wala fu ko be kalata wobbe do kalon geni kere gonbe kokke geni hana do Allah no ya fi tibiri lay wono ngata sari o andi bi adam hande haraka mu hana ko hoynon
sallallahu bakkar hama min jetta sanne joni o sey jetta e ruga non durobe dum en ji don ko haani wade heba dum hisa
na haani wade woni neddo folle bakam de goto follama bakam de yawti bakamudo ko wadi hemon fukantefi hande wala fu hana duro de mo kan wodi ko durata duro kan wodi ko durata ade wodi nay mada ade mo awaddi da watti daga samada ayi goddi natta awaddi fitina waddai seni Allah wadi himbe ko fo helamido kamen ummoto daro yowro fulamido dawranta wala fu mo lamido yita wadu dum yi awatta yomun hejay der dallo lamido mane hunede gare wadde wuro modo daron durobe be fitinaaji duudi do mede dara ne be nokkel sedda to desan tembe wuro fu no wodi gesa kurere de darete lamido he kofo kambe darata lawol ko yata to jowrbe be hollabe nokkel no foti futete di woido jigi fu wara jippodone
to madala ruga mi nani hala ma wodi sanne tamma lambe nani bismillah Umaru Ibrahima haramo don onon remobe onon do ayi joni filla sari o nandi hono wakati hala ma fu yi a on artiste da kala wakati go bawana bonin do enda won ko yete jokay dum won ko jiida haramo onon remobe dum haani wade heba bolwolde acca hakkude remobe remobe hakkude durobe durobe hakkude durobe remobe
lalle usman dabare den no wodi miden andi don min gatta ko dum jam nyalla wala do jam nyalla wala o ko watta dum woni min giimaami gesa am bi sama berne am bi sike mi wari toma andro to tumi taw bi sare toma anke taw anke berne ma no feewi ko kakan gonga sai berne an jippo amma mi wari berne am bi sike gesa am bi sike mi wari toma ando a holli kam bi sara en kaban
de a domata jotta to lamido jonda lamido haali wiide ke kaen kan doomi on garon fa pudden don sariya
to lalle wakkati berne biside niddo yeggitan fayno mayo gan burnam ma giida bis bonna do kan woni gasama kan woni burnam ma ka giida no bona wala hakkilo sai nyande Allah benton be jata to mumben hambe kebanti hakkilo cojjoda hakkilo ma warta hema jaha to lamu jaba hakkema amma awari bernama wuli jawdima bisike
benna yamirore ma jokka
yamirore an woni durobe ben demin buso mi ngari hambe kaybe pewna
ko war ko njata to lamido ni
o demin jeyi to lamido buri hewgo miden mojjinanno chaka ami minen dido ben to demin ngari to lamido dallojo fuda noddi dum to lamido tanu holata ko tana biun holata ko ma babi mi o yarani dum to lamido joni ka adete bondo non amma da abuso ya wari barna ma fukina no lato ba ja fuda joni ka dum wada haaji mun
inshallah
amma da anoddi bi dallol der to lamido fu jaydo fu wala gada ma
min jettima sanne Umar Ibrahima min garta e mada Usman Hassan Kofo joni sen dum immeke dum do irde bandu wari woldeji na kulle godde wadi abe nodda onna hono kambe ben enna remobe durobe na lam leendi non do on fa gatto ballaga modon heba ponno himbe
to lalle be gadda be gara be jama min de goje eh serafi portal wadi hakune mabbe wano hune fu no lasi bete no hi a sharia kaujaki ladde hi wadun wadire lalle be jama min do inde dun don do min goni o hano nokkure to hida sai bawal gon hollama expertise hollama den ibe jama min gara min ballita be a famina se gurtol non se tawama gurtol gol no anda toygol umuto toygol darot gol hadata be baba nodda min be jama yilo noygol worri noy ni gol worri nane se gesa non hakkune na rumirde non se tawama remobe nati der makka ibe jama min ngara min daro se miden gan no wodi nokku futo de di eta no wodi himbe daro ila do etogon ila jom gesa on o sojjori ke onati der rumirde den na do to accana jawdi non dun don fu no he golle ami amma min do mata sebe no dimin no wodi golleji dimin garata miden jaha miden pitto ko e himbe hano basse rafi potal wari hakune mabbe noybe kandi be kawjoro dun anani remo jonda o hi a jomum gurnam mum bisike berne mum bisike wari to duro ando atawi a jabbitaki dun no kaldirto no gori walde no wadan to lalle mine do min gidana sene bi adam fu se gida no wara hema no handi no warda no do mettere berne to ankay mota mettin berne ma gada hanoni a fewnam berne mun non heba kaldon gan goddo ba se abonnini dum goddo hida dum do jomnigu don kan wadi a arande fu se onon dido be durwon poton bonnina do on he bonnindo on
illu wuro pot
o
illu
wuro na ba se der gesa ton non be jeyi gan jom gesa kay no yeteni an jond jawdi wari adaro ko jawdi ma wadani am na hana non dum warrata se atokiti ke awa a hiti gadan do ma bonner den fu seni on kebi on kaldi no hegori on nato diray to funo yete wari adaro ko buri hewde no yete ay ko de jawdi mana to wari adaro ko di gadan yam na hina non non se on jadi to gesa ton ay to se ton o don bawa puti an he makko don salaka ne wi aka sayi on noddo togon na sai on piotiri sai on gadi godo a ko wadi hakkune men potal hakkune himbe dido kam buri yidede jati se on pamray ton non se on pamray ton non den kay wi a hana ay an on piotira non na goddo ngado tirto to illudo to filame den kay en jadan sharia gammu sharia wada hana goddo non on jaha on jadan to jowuro se on potay to jowuro den garton to lamido dum fu on ko kama lawol
talki hokki
ba lambe ko kidum gan se an he jomum on poti lamido yatano itam potal galne lamido heru mun kam buri yidde na hina jowuro kam heru mun kam buri yidde se ye odon don podo tira gan hala se wari to lamu he to jowuro ay fu he charto be benni juji hambe da habare hore non no torrabe onon on torri ke on torri ardibe modon kaden wodayne amma se on poti hakune modon fani ima se on potay non den garton to jowuro se jowuro waway fonni de on den no jaton to lamido se lamido fonnay on den no hiete to jehon to juge gan e ko hi potal no dum wodiri ba juge latido se hima a fenan a wala no gada no tefan no ginan fonna on di ginan onon dido ben hana no sharja nan hakune modon no hana no am moyni am fenta moyni am fata ah said dari ginan no wawa ila no wawa fonni on se fonni on den non dan kay o sallimo amma se on potay non o yata to wadan dossier o sarja chaka modon o dara moy wodi gonga moy woni wala gonga o halana jongonga moyni an wodi gonga o halana jom fere moyni am fenata gan dun don sharia hokki o lawol dun don oh
gajo de tawide onon ko fo on no tawa le departement amana wolle commune du funa
ko fo no sharia hi dum jondire ko fo no fudda illude ruro
der wuro famaro
illuto jowuro gan jowuro kan woni inde gomnati mi halani no magima mi fedde non latinan do inde gomnati denne moy woni do inde gomnati der wuro jowuro non ne na ba ko himbe wuro gatta vote gatta dun amma o hokkama der toggoje makko toggore e gomnati didabel e commune no wodi ko fo se tatabel departement no wodi ko fo nayabel region no wodi amma ko region ni hana ko fo wiyete ko sabi dum wiyata ke ko fo gina amma dum don wada la sabuji ila no jonnete ko fo mo region amma joni secrétariat permanent ni ete secrétariat permanent mo code rural mo labi sharia kawjoto di ladde Niger donc secrétariat permanent on gollobe gomnati tangoni der lalle fedde non hawrine non amma gomnati gollobe gomnati tangoni der ko nanda ko seedi he ko département ko lati durobe no der remobe no der faya hale.
To madalla fa hande ni on kettini yewtere meden jooda kale mo gonde den gada do enda der wuro birnin gawre dum du konda eden tawa der radio marhaba mo birni latil kany woni goldo studio kalangu hande yewtere de mi halnio bimdo filla ko darto bolwol e kabe ko wonna wada hakkude remobe durobe himbe joddibbe gure ladde gure meden mawde fu joni o Boubacar Hamabedi am wondo inde lamido le dallol do dume woni ko jiida ko haani laamu wadna ko laamu wonna wada sabu en ji ko sakiti duubi di enna bolowol de kabe de fuddina yaara ciagal ciagal ba ko ta jode keno e dum wada war horeji sanne der leydi
to jore ko haani wadde woni haanana sensibilisation himbe pamtine dum pamtine ko hokke hakimu ko hokke ko handi no handi do der wuro himbe wuro tawe no wodi himbe adiliibe hanu hunde hokko warde wuro be baabe mujjina dum do tobe gata to lamido de wuno mujje wuro warta wodata de yeso kade himbe fu paamanu altilame nit to wadam sariya hore mudum de sariya yotti kema fu ben don watta be yeso wada don be sariya gado sariya hore mud kan woni fitinaaji duddi gado dum do fitinaaji gese de be kanana de wuro ko wono andi gam gesa kay tati ni watta ko keba dum go o kay gesa ga mi runuga he baba amno gesa ga mi sooduga gesa ga mi wujanga de ruro ko wono andi asudo wari ko wono andi chakitido ko wono andi bujado hanu himbe wuro be kaani gada adilaku be gollira gonga de ando tijo jamana jamama wuro go fu an hiccidun an andi kala fisibilillah wallahi wani anje amma yemeda ya a mi yawino Allah gi a haluni an kai to te fayi dum woda hanana ko wa gollira gam ko wela kan dum bidan dum welama ko wono andi gonga fa dum daro dum gollira gonga kade do gaddu peneto lamu jomu wala hala penetete de ewa amadu tawan gonga fo la der mu a waddi fewre to lamu hana habbi hore mudun gam sai te fa gonga on gam lamu adina kana ni gollira he gonga wala fu ko min nanta de ko min gidi woni ni tawe dum fu dum foti ko hokkam hanu alhaali gurti indo himbe kakkilo he gurti he hoda meje ko buri wode ko watta dum woni do gurti din ayan wobe dema do gurti wobe dema der hoda meje dum fu do gonga wala der mun bulli no gadane ko durobe no hani bulli din accene durobe durowo do no andi kando no wa hani jogo gineji mu ko buri hewde atoan tukale duubi jeddi na jeetati hokkete na ya duro a hokki suka duubi jeetati de yehi hore gesa de ka de jom gesa helli hemo ana o doga acha nay dinata no hani do be yewa he durngol gol do e ka kilo bisaji mabbe ganno waro on degon gidi be banyi do gatta suka to o neddo hakkilo he gino yum gam jom gesa hakkilo gesa mun wobbe do non kade no gada gese ko be gita gese gese tugol ja gado gesel go don hadde fetoto nay jarata na hadde gurtol na hadde hoda meje an dum fu atefi fitina wala dum fu gollira dum hakkilo heginol mum dum hakkili ke gidol am hakkili ke go hakkili ke mum wallahi fitinaaji no buitoto minen mi gida nani de ibe garato amin ta be gardi gonga may gari be min goni ardi be wuro bendo may gari no hani daro golla he gollira gonga gan ko buri hewde ataw ande himbe dido kabi deru ro ataw maygari on no onyani goddo woni to dum do faande dido beda fitina jiyade am maygari be fube ko hema mo wala gonga wala gonga dado wodi gonga da jabi to da jabaydo yeto lamido kero ko mi haltu
Umar Burahima do inde remobe dume woni ko bawda halde ko watta ko fitinaaji di buyto hakune joddi
ko watta fitina hanta taka de demo e duro hano gido fitina hanta chaka de kiyo e goriyo gondal dengal e nyije no memo dira gondal jeydun dum amma dabare ko watta dun jodo jam demo hang on tawe der gesam de igelaniel badi ke riwa jabunata riwu amma diwa suka acca dammucci der gesama am bunni nani horema de mawdo non de suka non da anangi di dum olko bisaka e dabba non no dogganno hana gesama nyamoita gesa goddo nyamoita dum de jomu bonni nima awawa habi hemu duggu fa utulamu hanka no ittan hakke ma hokke do min remobe do min kani min tugo lamu min jahatu jowuro min jahatu lamu leedi de jowuro wada nay min dide min duggira lamu leedi do de ni min remobe min golliri non enna abada min gi odirta gacce e durowo
to ruga jonkay arama anne joni
to
dume woni ko mbawda haldu inde onon durobe ko watta ko tawe potal e narral heja hakkune remobe durobe lamu der leydi
to menen do ko men gi woni ko haani wadi woni de neddo fu hollama baka mudum ko ko mun holle yie mane ko madani baka mane der leydi abi leydi demo on bi leydi on fu remobe on durobe no hani neddo fu yi e mane ko madani da yawti ko mada ye ter ko goddo don ka ante fe gacce gacce ta fayma ante fu ko hani neddo fu to dare hana bi leydi neddo fu rese no bi leydi holle baka mudu de to gara to nay dumata gese wala to birga fu yi e no remete to birga fu yi e no remete jabna nyalla wala
wakati go on durobe ko
modamire hodamire to nay itana ko itana no denno fa ton yaate remo e ye nay kebata to dum hani acce yi e remobe acce na durobe ko desana dum acce na dum dum tabbitene do majju lambe kala do majju kol ko fo kam filoto no darwa de goga non no andi goddo goga na andi goddo feere na andi gandu inde majjum watta te jehi der wuro nodda yo wuro on huude de ko der wuro maada ada andan dunna de mi dana dum hadidu dum salino moy wodi gonga o wodi gonga hanti be binda be dilla mabbe be yadata hamre hakkilla fukkingo be jatta jowro yowro do no hani daro wada golle mudum gamno wodi demo no wodi ro yoni gonga won wala no gollire de gonga gollirama wallahi fitina watta ko eleten allani e ardibe meden ko be ballire en gongaako de en darne gonga fu fitina dino kanta ruggabe no nodda be hawrine wakkati fu ruggabe gade hawrine do mabbe no gade hawrine do mabbe kakkile he jawdi modo gande a bonnani goddo jawdi mani bonno dane ruggabe no pilo no kala nabe no gade reniyoji der gure de fu no kollabe to tagado hande fu wala to wonno neddo fu jabata gonga goddo fu gada fewre mi pala kay ko pala kay mane dun non watta jonde de ada yidi jonde woda ada pale he banda banda pale he mada jam nyalla wala
to madalla
ko tiida ni on fu doggo jeon to jowro handro jaato jowro
to madalla ruka min jetti sab wakati o yeyi san heba ko fodo heba ko beedi don watta ko tawe potal na kollami sedda no ngadon ko jaati hamre di dama jom o inder leydi
wakkati wadino lalle miden godno ballam be min sanne miden gollida he pelle durobe pelle remobe miden jaha der wuroji der communityji miden pittako e mabbe lalle wakkati wadino miden gadanno dum sanne gada dum don kaden wakkati wadino ko miden goduno wallube miden gada kawride se nyaygal battike ha heba dum da dum yaha dum fota do nyalane latine no handi gese jofane durngol gan lady lady men nigeria lady durngol non e que der labi sharia se dungu jippike nokku fu to awa to anda gesa non dum kay jawdi no faddete hem amma se dungu yawti do non kando nokku fuko nokure non ko rema der dungu to se ni ko nafaka kan ittidama to ko hori fu jawdi hande accane to hande dum wonno wada himbe no gonno e busano tirano ha e ke no hande non himbe gatta der hakkiloji mu en e to gonden do en fundo en remobe no en durobe na hina se ama lawol gol do do durngol gol do durngol gol ada no handi ba an demo on se ada wodi jawdi e dum won durngol e a jogike jawdi ha ba a hokke dum mo miltoda kan woni duro on an woni no hakkilini no wonani ma he jungo e a durina a duray ha denne se ama lawol gol do lawol durngol non denne ba se ko kabida dum e demal non kakkiloda lawol durngol gol non an latido ada milo an woni demo e lawol gol do ittama do e dem e do durngol amma ga ada wodi gesa ada wodi jawdi do a anditama ke ada hi an ada fo ada haboro e durngol e ge a do mata lawol sharia demal gol ando a wala gonga denne min kom mi jaborto e senihi en fu en gari en dari wiide hana leñol gol do woni duro na demo himbe ni gonno golle ni no himbe fu gonno gada ko wono wadangol to fu dum foto an do laabi din e se an giido a demo on ado wodi jawdi ma di goduda to mo miltoda no duro on a tetini a hokki biya yehi rumdo wiide a jawa hitane worre se be gartoy wakati nyaale fu hanko biya on no halete der ko wombe no jaada jawdi din a jawa gontiri non an onon duuma be don dema der gesa do gi on wakati seddakal der hakkune balde sappo he joyi ha itton ketton nafaka mudon ko kepdon dun jawdi wari watte der ha ba jawdi ma non berne ma no nyawa ay onon do on paman ko remobe ben gonno nana der berde mu en se gesa mu en ittirama sembe to den fudum fotan amma illu ko dun heji dun watti a moyni en non fa himbe badar halaji mu em be darata durngol he demal don anana jafo don do ya nana a haabe nana a fulbe don ko dum do no yaran en don te en bawta gartiti kaden o no handi non tunda Allah wadi himbe no jododi tilay an on kakkitada hore maada itta hore ma dara jonde den jonde modon akune modon o kadum darete
ayo sade nene ene mbay wiide jokka himbe je nani sanne jamirooji goddo ngadde buyti kabe de en seeda sumana awawi fillaade duubi di tati jom warra jom
alhamdulillah lalle dum wadi be kettinike e sembe ondo no don wallita sanne sembe enno don wallita sanne gan bi adama no wodi jikku gundon e hi a se wadi a salike martanade yamirore jam tila amartanto sembe to kan wadi jonin e miden jaha miden gadana be sensibilisation en même temps sembe ondo no ummina patrouille ji tedi patrouille dissuasive gan hano orne kay
sogeji
no nata der motaji no pilo bani himbe gi no oranan him wobbe gon se be gi motaji din boddaki no waran terde mabbe be accan dun don o no wadda ballaka sanne do Rafi haboji gon
to madala nden mi yetti on fu Soumana Hassan ko fo kanyu e Boubacar Hama be ngardo inde lami dallol e fahane Hamadou Moussa Rugadio meden Oumarou Bouraima ngardo do inde remobe nden do enda e kero himbe tini be studio Kalangu do radioji chapantati e jetan de Niger kanyu e fahane do Facebook internet mine wiyeto on assalamu alaikum Baren te jawani.